anikiwa ni mimi hapa wazo msanii. Anikiwa na producer mtaro hapa,
mtaro master.
We mwanzo wa mapenzi we ilikuwara, kukaa siku moja bila kunyona kara. Mapenzi yamebadilika we yamekuwa shida, kutokupokea simu yangu we kwake kawaida. Na siku hizi yamebadilika ro, nikimwambia jegetu hejibura keno. Na siku hizi yamebadilika ro, nikimwambia jegetu hejibura keno. We basi mwambie anautesa moyo wangu, we basi mwambieni I love you forever. We basi mwambieni anaumiza moyo wangu, we kumbe kiponza ameuponza moyo wangu. We kumbe kiponza ameniacha peke yangu. We kumbe kiponza kachezea hisia zangu. We kumbe kiponza. Mwanzo wa mapenzi na tulikuwa tunapenda, na kisha simu sijampigia tena ameshanipigia. Na kuniuliza kipenzi uwali gani, na mimi namjibu baby mimi nipo good. Kumbe kunipenda baby alifanya kusudi. Simwambieni ii anautesa moyo wangu, we basi mwambieni ii I love you forever. Kiponza ameuponza moyo wangu, we kumbe kiponza ameniacha peke yangu. We kumbe kiponza kachezea hisia zangu. We kumbe kiponza. Na siku hizi amebadilika ro, nikimwambia jegetu yejibura keno. Na siku hizi amebadilika ro, nikimwambia jegetu yejibura keno. Anikiwa ni mimi hapa wazo msanii, anikiwa na producer mtaro hapa, anakubalana na Wema Ngwandu, aisalimie Bwati, anakubalana na Wema Nichopa, awe Lau 7, Abraza Msaga, awe Jofusera, Amponera manager, aisalimie manager Mo, awe Steve Boy, aisalimie Mr. Pierre.